ngicela ukuza abaphathi lezemfundo anifundela. Abafwethu bafundile banamaqualification, lutho imisebenzi abayitholi. Abafwethu bafundile banamaqualification, lutho imisebenzi abayitholi. Ingane seyifundile, sifunda emavasithi, lutho imisebenzi abayitholi. Wathi omunye kimi, yazi ngifundile iminyaka isilishumi ngihlele ekhaya. Wathi omunye kimi, yazi ngifundile iminyaka isilishumi ngihlele ekhaya. Aphenduka boy, kodwa ngigraduate lutho umsebenzi. Aphenduka boy, kodwa ngigraduate lutho umsebenzi. Aphendukusho futhi akaboy, lutho umsebenzi angutholi. Inkinga nginojazi, ujazi lolumnyama shuthi yilona isikhalekiso. 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 Tatu jazi la, bafundile banamaqualification, lutho imisebenzi abayitholi. Abafwethu bafundile banamaqualification, lutho imisebenzi abayitholi. Ingane seyifundile, safunda emavasithi, lutho imisebenzi abayitholi.